Oh yaga yaga ya, I need help, baby.
Fedwap.com.
Oh na na na, yeah. Hilton Zambia, my Luyando. Hello hello hello. Wamba masimpe wawonega gawo tumbuli hunonea wajimbwali. Kulichindi yanda guwambila. Will you marry me, baby? I was just looking for love. Sunonda ijana Luyando mama. Boyaga yo malelego. Kambo kujana someone who loves you. Jila shupa. Gobi kagu gondwa. Muji watijago. Gweno yungu waga wona. Luyando. You used to call her my queen, or maybe my king. Kwanza niza kuchosa Mozambia, I would take you in America, or maybe China, cause you are my Luyando. Goyaga yo malelego. Kambo kujana someone who loves you. Jila shupa. Gomika guondwa. Watijago, mgueno yungu waga wona. Luyando.
Wamene njie lava unasanga. Kosa esa kumusi ya eka. Ndaba ni chori mba nowadays. Kupeza uku konda for better for worse. Ve una promise I don't forget. Kunkala na eve forever. Ndaba kaenda suza peza wina. Alimonga eve. Hold on to her. Love her in many ways. Hold on to him. Love him in many ways.
Boyaga yo malelego. Kambo kujana someone who loves you. Jila shupa. Gobi kagu gondwa. Muji watijago. Gweno yungu waga wona. Luyando. Boyaga yo malelego. Kujana someone who loves you. Jila shupa. Gobi kagu gondwa. Muji watijago. Gweno yungu waga wona. Luyando.
Solako naba kupeza okukonda nichovuta ikamo kukondwela mchikwati wamene uyo ulinaye ndiye chikoni.
Zedwap.com.
Ndiye chikoni wamene uyo ulinaye ndiye chikoni.